yande joni wittudi e min ta chapande tati nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar janganta on deda ko e kibaruji men ni sarusi hawjine fi durwidi do en nannol kulle bonde de belle yar nonni asaw e alal nonni be nangi litriji essence ujunagi didi nonni ko wonno wittudo e guyka ndo ni fa hanka sen rabu nyaw hano na wala honorde nonni wangi der region modifa nangi himbe gadobe 16 jeddo mayi der mabbe ka woni ko horejo kawjido fi cellar region hokki yewtere men pindinon ni hande min kalan do la wala mo ko wido guika hir nyut kanonni on tokko mon nam tottol halaji kibaruji men ko wadata litriji essence ujinagi didi kan woni ko nanga der guika nonni ko woni no wittode der guika ko sarusi hawjine fi durwi didde en nannol kulle bonde belle yara nonni no horejo sarusi on o fantini wiide ni di bidoji ni hano di ciuda kanani leysa kuji gawri nonni del lorego lorekado wandana ano bi en lamba nonni fedde ballore gon tawande leydi niger nonni hasan abdu sale o hokki jadimin hasan mumuni famadomu.
Cette saisie porte sur
Nangol arengol no bidoji essence chapande jeddi e jetati kan watta leysa kuji gauri di pam winda emun dum du nyame woni ko itta jon essence on soda na mona der station aji e sa kuji gauri ko lati wona nokku gotu fondida essence on ka yarta kena zama der departement mo filinge gauri dindo na fondada e gosa ley departement mo walam e der widagol police ji ndur bidoji tinol gineji bondi kambe jarol mudum be jari arede der juude police ji di belle yara wodi widagal no tokkiti hen wadede sakuji din e lore kamfu no tawa der juude mabbe
l'enquête approfondie
der wuro tesa woni sarusi hawjine fi la balle de commune onni no hokka hano lumobe noni sembe do golle nyenyal galbe gon ibe gada gandur wiidde e chonnol kulle bondo noni de lumo noni don doni har ko ewata famon ni Abdul Aziz Mammani indirte do mati o hokki Ilia mumuni fama do fi o
maikutan magajin garin tesawa
mari maudo mo tesawa on do ballaga minister hawjinde cellal bibbe leedi no don jilo der butigaaje maude den yewde yalla kulle nawtortede den baati dana mbatay sabu ginol fu no wodi der hitande de wada e de watata sai duudal du gineji din himbe gonno nawtoro din fu no gineji no battudi kolati idun wayi waddande cadaale harto cellal balli mabbe do nimbe tawa kena der wakati mo gineji di mbata miden jetta du luman kobe mobe latibe kettinana kemin ganto kebu sonnurde bibbe wuro gineji di wakati ji mu mbati
shawara da muke basu
Region Modifa ni no tawra e rabu nyaw na walla honono nonni ko wadata himbe 10 ko nyawgu nangi noni der mabbe no wodi jeddo may o nonni kan heba del lokotoroji tati tawa der region do na walla kan nani famaka mamman Abdou Soumaila horejo kawjido fi sigila kokkol habaru on o fantini jadimin Mani Musa
itede ciwo makoshi
no nyaw non aitowu e nyaw honolde do nangirtana bani adama harto honolde mudum kanyu wadi ko nida do mun doggira lokotorore do ko yawi sana dun no waddanan tagado sadonda harto pofali mudum dom arande futa dun nangirta bi adama honolde mun nangata no nawa wulo wulo jiyam nudum dilirta no wodiri ayyam bandu jomun rauna dun wadi kono yamira nimbe doggira lokotorore tufoade fudu rewbe e sukabe gam sude ngu nyaw wodi du no yida bandu neddo laaba kanjum e filagu mudum
kuma asabici jiki
noga e jena e lowru october ni ledde duniya ni no juula de nyalan nonni ko itta hano ga nyawuji ko wattata hano piol berne nonni durwidol e mon nonni delle e duniya ko inditira AVC ngay himbe kisine nyawuji ko yottoto e mun wadini batu joda kalen wada zender nonni to hopital mawdo ko hopital mawdo mo zender ni sigili der universite mo andre salifu ton en zender dun do ga himbe pamana nyaw diabete kan hetansion nani famaka docteur bi en ni isa malan shibbo o fontini jadimin ali keita
premier plan donc il faut parler de l'hypertension artérielle
ko way halé le ñawuji din tawa tension goto hono ko lati heewi sane le Niger samna hoji hakkune himbe dina yaade be tato fu ata goto kan wot tension 1 tension on du konna wonna himbe fe seeda do le Niger no woddu fa hande diabète kan torre himbe heewi sane le ndi ko beeti do ñawuji ka wonno yarobe taba kanyu e doro no woddu konna fa hande ko torto himbe ka wonno himbe je jida soñude fe seeda ata jomno jodi wakati Allah fu yaata fe gere to do funu beeda sembe e le nawa lay di do di ñawuji du fu wujino lati no way wadude on fa hande bas sanne har berbe joomu en ko nanta e joomu bilte ke sami na sengum gon wati ko hani wadde ka wonno pirto ko hembe e tindi e do fiji di enda himbe faam faa wor ana woni min en godi sembe bawde ko way hoju teddede on nyawuji di enda no di gardi fu tab hunde fu ko way wadde de nyemay do enda zender du ko min godi bawde ko wattu
tara ani amay ki se kompe fari si zender
nanga no gay nay lewru bi en ni october du yaade woranji e go nonni woni jeddiire ko itta der leede duniya do fi jandeji do juudi hano habaruji nonni hitane hikkani hore hala kabe gatti yeso woni janginol do juudi habaruji nonni e kokkol habaruji do laabi internet no sigila golle ko duniya der sigila hano golle woni ni hoji aadi nonni do mun kono wattan nana wadan golleji nonni sappo di nonni ko der maggi no ko be buri hokkugo sembe kan woni holare e ballotidol dow hano dangaral ciodol endan hakkune himbe nonni de jeddije ni ko leede duniya no tuugi dow fi hano gollidol laabi internet nonni no lawol mangol dow hauta gollida dow ko watta yeso nonni gan sembintide holare nonno ni har ko je watta ONG BNUSIS edni no woni no wada hano lumo kollol to bien ni haraw kulle demal e durngol nonni ko fudda noga e jettete lewru october nonni yaade woranji e go lewru october non der wuro matankari hawtade e cendol awdiriji lobbi nonni ko hokkete hano ko hokkete ko reji e gala bawde nonni dundu do fi ana durwi didde e rafike jornal nema ngam famu hebo nani famaka Ibrahim Boubacar Ganda kawjido e filla sigilaji bien ni projet on o fantini jadimin Aliyo Bawa
mahimanci wannan ka
mana alumu kollongol wannan walutude on remobe e do fi golleji mudun en sus ed hitande fu e do lawol projet bita nexus no wallita mawbe badeji ujunaade kebe njoyo jogi hor mudum be kebi ko be kokka hara ngure kan wonno nyebbe gawri e maro ko kama landan kadi goite misola ko sukabe dun enda men chamme ni du konnani bawde mabbe har golle mabbe do endan e ko kama du konnani are gollitirde kanyi autorisiji lobbi kanyi e ko watte autorisiji di enda faadi mboda nanon du nan dun sabi mi ngal lumo ngol gam batti kambe remobe be garbe kolla ko be kebe le hitande enda waro fa jewbe no baawi soda autorisiji lobbi hunde fudu ko be kokka be kinno golla dum no wodiri sabu mi ngadan on tokki tagol ba ko jabbe dum en tokki min daari ne wonno be golditiri kulle mabbe de enda
zamu jemu gani en ka shibka mi bada
kampani to iranio itteteni de kominak nonni ko mabbono illa woranje go lewru mars dubi ayidi noga e go oni dun do gangol leji gon gade nonni gollawol wadi ONG ji gon he hawrindeji gon no goni no kala do rafi hokkugo sembe do golleji gattaadi yesu nonni dun wadi ni prefet mo arlitni yehi nyande mawne to nokku to golle de gonno gade nonni al mustafa usman kan ko ni prefet mo arlitni nani fama ko hokki mutari abdullahi
réellement mes impôts
golle golla de nambelika sane sabu sen koji far isin to e hor mudum do hembre on fu gollama elama itama gaydo to dum itteno to du fukandu konna on baama hantinama jonga ko heddi won har nadde har beeli don du konna se hojama do hembre chapande jeddi e joy en fu hebama gollama nenne golle de gaddi sane tan en andi hunde fu ko wadano dubbe dubbe no golle sabi ama gayne le dubbe didi hoya de ko won hen won golle den kay gaddi sane
ça et ça progresse
Minister Hawjine e filla kita leydi ni mawne bittido der doso be gadi be dol andal nonni ko himbe justice e gollobe sarusi Hawjine fi hano gadol talkidi meki nonni hawtade e sarusi Hawjine fi demal denol bi ni sukabe nonni e be saro e mabbe andaka nonni wadini kokkol andal gal nani fama ko ummul khair chefu kanko woni horejo bi en kawjido filla na hakkeji nonni mo minister Hawjine filla kita leydi nani fama ko o ki jadi min awusi Abdurrahman
komin taikitini woni paro sukaɓe bambaɓe gomnati laatiɓe no tawa ele no kuyto sukaɓe joguete kamɓe en ɗeɓe tawɗa caɗale sanne ɗum fuɗɗu konɗon haɗa hedde talki ɗingu leydako sabu si en daari sukaɓe ko heewi mumen fof ko hocca wadda noon inniraɓe mabɓe andaka babiraɓe mabɓe andaka nenne ɓe gala fou hono sorde koreji koɓe tawa nini ɓe kocciraɓe gadda nenne ɗum saabi gaɗo mabɓe talki tiiɗi sanne to kañum wonmin en daara noto ko tawi ɓe keeɓi ɗiɗo talki talkuru ndimeeki kañum e talkuru ɓi leydi tagaɗo fuu mo tawaɗaka ɗin ɗon talki to fuɗo wawi hisede kanka e wala ɗon noon fewi
juridiquement elle n'existe pas.
Gaɗo woni fijirdeji pirtol ɓalli ɓi leydi Niger ni Abdoul Aziz Issifi ni heɓi barjari tammal Darja ko kanŋe nder gaɗuɓe hano fijo taekwondo nder ɓe teddirka mum en ɓuray kiloji 4.5 noonni ko mbiyeni russian open taekwondo noonni ko waɗano 2-7 lewru octobre 2023 noonni nder lawol gotol gol ni fedde union africaine ni mo taekwondo ni ɓe deki jungo dow talkuru gam hawta gollida e union noonni ko taekwondo koɓe gaɗi moscou noonni ɗum ɗo gam heɓugo jaaki yeeso nder leyɗe afrique no wecco habaru gon haalirde noonni himɓe fedde union africaine ni ɗe taekwondo noonni no tawra e himɓe leydi Niger Mali Congo e Algérie noonni toɓe kawri ɓe ƴamɓe ñaami ɗum ɗo dow fi laabi gollidal hakkunde maɓɓe ko sembintitta golle hakkunde maɓɓe. Yewtere men pindinol ni ko altinde fuu komin kalta dow filla hano kiite noonni guykani hirñoka no tawra nder fi gacce guykaji noonni cattu nonni no talkuru kiite leydi Niger haalira ɗum janci ɗum ɗum no woodi iri guykaji mbiyenni iri tati noonni cattuɗi ɗi laabi série a leydi Niger hano haali dow majji noonni gam faamu heɓo nani faama ko carɗowo Attahir Liman Ahmed o fantini jaadimin Anice Karim.
Ɗum e wani guyka kirñuka
suivant notre
e dow lawol kiite e leydi ndi enda ɗatol mum 3.5 no holliri guyka kay kanni woni hoƴƴude ko jiya tawi hokkaka lawol goo kay ɗo waɗi guyka walla ni enda guyka kirñuka du konnan no woodi noon du konnan guyka cattu kadu konnan no woodi ele guyka ɗi endam guyka kirñuka ka endan to famete woni tawe wakkati guyka wonno wande enda kujje tawama hen ko ɗatol 3.5 linti e ley talki saria wiide ke goo fou wiye guyka jamma waɗa nadu konna jamaare kañum woni ko waɗi guyka enda nadu konna guyka warɗa kana e kaɓorgal bongal gom na wiye ley wuuro goɗɗo noon woni ko guyka waɗi nadu konnan takkol wuuro joomum nadu joomum wardi e mbaɗɗu godugu machine na ngeeloba na puccu ko waɗi guykkan endam nden noon ne kay soni kujje ɗe endan goote muɗum gollirama ko guykka waɗa ɗum wiyete guyka kirñuka noonni
yalla Darja ko wujja ɗum no waɗa wiye guykka kan hirñi
hunde no mawdir ene woodir Darja ene caadori fou so tawama kono wujje laabi indaɗe ley ɗatol 3.5 laabi sare leydi ndi enda tawaka hen enda fo guykka wawa wiyede guyka kirñuka kawoni ko lintano jonɗa ɗum endam ɗum woni wiye guykka jamma waɗi na wuyɓe enda jaam are noon nadu joomum gollitiri e kullen tareje goɗɗo feereje goɗɗon na wiye ley wuuro goɗɗo noon woni ko guykka waɗi nadu konɗan takkol wuuro joomum
aussi par exemple d'asile habitation
ɗum woni jukkugo guykka kirñuka
la sanction du vol
sen tawama guykka endan waɗrama e dow kujje lintaɗe dow ɗatol 3.5 laabi saria tati majje to fou joomude heɓama fou no wawi nanguede duuɓi sappo ya duuɓi 2 nden tawama du fa hande joomum gollorena kujje nayyi jaaɗe e kulle lintaɗe endan gadana nde waɗi bonan to joomude heɓama fo nangata kena duuɓi sappo joyya duuɓi 3 soni tawama fa hande guykka keerol ko wiya ɗum fo joomum golliri barme gaɗi ɗo enda bonande waɗi ɗo enda nde joomum heɓama fo no wawi nanguede kasu keero yonki muɗum ndeni tawama ko linta ɗum fo joomum golliri ɗum e gade ndu ɗum waɗi bonandaji mawɗi sanne to fo joomum no wawi nanguede kasu kirsol joni noon tewtude fa waɗa guykka kirñuka kañum e gaɗɗo fou sarie goto oni won dow
mum
somade lab bandiraɓe wonɓe ne kettini habaruji ɗi studio kala ngu ko fulfulde ɗo min daranto on habaruji men e fulfulde sey guebte ɗon habaruji e hawsankore ko Mamma Ada yottinta gaɗa habaruji ɗum fou kettino ɗon battu jooɗa kalen ko waddete gaɗa mon ɗo non mbawa kettini sijilaji ko studio kala ngu dow 3 jow dow lawol mbiyenni RTL kirten to jaam hirti
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyi dow radioji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi
to on jaggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu jooɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fuu batu jooɗa kalen hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
asawe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu potten faada studio kalangu yaɗo leydi Niger.